yavuze ko icyamuzanye ari uguca bugufi ahunamira abazize ayo mateka ya jenoside bashyinguye aho ku gisozi. Anavuga ko iwe yemera ibyabaye. Gusa Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa abishe batari bafite isura y'Abafaransa, ariko nanone yemera ko bari bafite Ubufaransa bufite responsabilité politique. Niko yavuze ko bwibeshye muri politiki bari bafite hano muri aka karere. Yavuze ati twari Ubufaransa bwaribeshye bugendana n'ubutegetsi bwagendanye n'abategetsi bakoze kandi bagategura jenoside. Ijambo rero rya Perezida wa Macron wumvaga aciye cyane bugufi, yerekana ko ibyabaye muri 1994 biteye ubwoba. Yavuze ko ikiremwamuntu cyari cyugarijwe n'ubwira kabiri, jenoside yakorewe abatutsi yegereranyije n'ubwira kabiri. Avuga ko Ubufaransa ntabwo, avuga ko butigeze bwumva abari bababajwe n'iyo jenoside ngo bugire icyo bukora mbere y'igihe. Anongeraho ati na nyuma yaho ntacyo Ubufaransa bwigeze bukora kugira ngo nyine bwemere ayo mahano yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi.
Nabivugaga mu kanya uraho ngaho mu rugwiro, aho Perezida Emmanuel Macron agiye kugaruka kubonana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abagenzi bawe kimwe n'abandi baraho ngaho mu rugwiro. Mwakurikiranye iryo jambo rye, wabonye baryakiriye bate?
Wabonaga bose bafite amakaramu, kuko hano mu rugwiro turi n'abanyamakuru bategereje ikiganiro kigiye kwabera, bose bari bafite amakaramu, bafite twa ekuteri mu matwi barimo kwandika. Ariko nanone kuko telefoni abantu bazinjiranye hano mu rugwiro, urabona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu magurupe cyane cyane yiganjemo abantu banyuranye cyane cyane bafite ku icumu rya jenoside, byibuze batekereza ko cyangwa se bumva ko Perezida w'Ubufaransa yumvise akababaro bahuye nako mu mwaka w'1994.
Asumta Kaboyi, watubwira muri make gahunda igiye gukurikira?
Gahunda ni yo kumva ikiganiro kigiye kubera hano Perezida Macron ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame bagiye guha itangazamakuru. Hanyuma nyuma hari ibindi bikorwa baza kujya Macron aza gutaha muri Rulindo. Ni ibikorwa igihugu cye gitera inkunga, ni umushinga umwe uterwa inkunga n'igihugu cy'Ubufaransa muri Rulindo niho aza kujya. Hanyuma biteganijwe ko nanone aza gufungura inzu ndangamuco francophone. Ntabwo ari kera twari yatuvuga ngo franco rwande, noneho inzu ndangamuco francophone niko yitwa. Araza kubikora nabyo kuri uyu munsi, biravuga ku rugendo rw'abazava mu Rwanda yerekeza muri Afurika y'Epfo.
Asumta Kaboyi, ndagushimiye cyane, ukomeze ukurikirane urwo rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron, Perezida wa kabiri w'Ubufaransa ugendereye u Rwanda kuva muri 1994. Ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane.